Sizigcibe ngohlelo abaculi bethu. Namhlanje silomasikandi umhlali sikhumalo ehamba leqembu lakhe le izethekeli. Bephethe idlalate labo elitsha elinesihloko esithi entathakusa.
Jesu baba nkosi yami Iti Jesu baba nkosi yami
Umhlalisi leqembu lakhe bacula bekwele South Africa Leli lidlalate labo lesibili kanti lilengoma ezilichumi
Ndingelele for Nkomo Umhlalisi ngifana mncane nje ozale kobulawa enkulumane ekhaya ephuma ekhezi emaphisa ehloniphane or esimphane kahlahla isibhod endimeni zomculo ngasho ngidayi dala ngayibamba ngimncane nginjalo nje ngiqala ucula newisa sasebenza negrestars sasebenza neminana brothers ngithema sasebenza neminana brothers at the same time ngisebenza nesizukulwane okuyiqembu elikhulu kahle kahle icula umbaqanga balazi abaningi Ngisebenza nalo nomunye umfowethu abathi ngithokozana kwazikhala.
Uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yamakhosi. Uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yamakhosi. Izohlale ngibonjalo.
Abangathanda ukuthenga idlalate kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafuna ukuxhumana nami ngingatholakala kunombolo ethi 083-842-6659 Yala kuFacebook ngikhona izethekeli bhengi nje izethekeli sethu izethekele basithola lapho yamculo musatholakala kimi nje awukafika endaweni eziningi ngabafuna ama-CD yakhona usatholakala kimi kahle kahle umculo
abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi
abalandeli emakhaya nabalaleli ngabashiyela igama elithi isapoti yabo siyayidinga kakhulukazi isapoti kibo futhi nabasakazi nje bengadlala umculo yethu siyacela kahle kahle
Ucula ke kamnandi lapho umhlalisi ikhumalo ehamba leqembu lakhe leizethekeli besiqibela uhlelo lwethu. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.